nina gwendaba omusajja ayambadde byeru n'olukoba lwe mu kifuba lwa zaabu. Enviiri ze zitukula ng'ebyoya by'endiga, amaaso geeyiye nimyezi omuliro, ebigere bye biringa ekikome ekizigule, ddoboozi lyeyiye ng'amaaso amangi. Abatukuvu laba basinza wozanna, kanvunameyire sinzo zanna. Oli vivi livuname woli Yesu, boli lulimi luvuname woli era amawanga gavuname woli Yesu. Ebitonde bivuname woli Yesu. Yesu gwe Katonda, gwe Tata gwe Katonda, gwe ali era aliba, gwe 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 weka. Emikono jange eri Katonda wange, yeyeka asanide etendo jange lyonna. Nyimuse emikono jange eri Katonda wange, yeyeka asanide etendo jange lyonna.
Wampandika mu bibatu byonna.